inhliziyo yami bekade ngimindile oyami impilo. Mehla ami uyabonga inhliziyo yami uyakhuluma ingqondo yami yathatha yabeka. Wena ungoha ithemba lami, mina ngizohamba ngifike ithemba lami. Baqinisile endulo enhle igawula ezizweni, nakho nami ngigawule wena themba lami. Khethile khethile bali yami, mina ngifuna uzoqhakaza kwabasekhaya abagcine unaphakade. Ngiyathembisa ukunakekela phakade lami kuze uzoqhakaza njalo ungabuli. Ngicela ningivumele mama nobaba owami ngimtholile futhi kadangileni. Ubaba lwami yikho konke kimi, kungani kumele ngikhethe phakathi kwakho mama nobaba kanye nalo engimthandayo? Mina ngikhulile manje sengingakwazi ukuzikhethela okulungile nokungalungile. Sengimkhethile uyena lona engimdingayo kweyami impilo. Ngicela ningivumele nihloniphe sami isicelo, mina ngiyamthanda. Ngimbonile ngimthandile ngenhliziyo yami yonke. Mama nobaba ulwami wabona kuphela lapha. Ngimtholile uthando ngenhliziyo yami.